Kifani mwezi umeingia Isilamu tufungeni Mola ametushushia kutufikia mwezi huu tunafurahia tunafurahia Mola tujaze imani ututimishie yaliyo mema ulotuandalia mwezi mtukufu mwezi mtukufu mwezi mtukufu Ramadhani shahrul imani shahrul imani shahrul imani Shushiwa tusafishe zetu njia yalo mabaya tuyache Qur'ani tuishike daraja njema tulivuke
daraja tulivuke
tuba maghfira kujitoa na kundi la moto Allah tujalie mwisho mwema mwezi mtukufu mwezi mtukufu mwezi mtukufu Ramadhani shahrul imani shahrul imani shahrul
Oh.